ni mapenzi anayajua. Sifa yake ni mcheshi na ajui nuna. Kwake sina usemi, ndege nimetua. Nimemweka moyoni kwani asije ntoka. Likizidi baridi ananikiss na kuni heart, nami hucheza na ringi ringi mbili za kwenye mba. Likizidi baridi ananikiss na kuni heart, nami hucheza na ringi ringi mbili za kwenye mba. Sitaki anuni akinuna na mbembeleza. Mina huyu baby wangu tunapenda. Nikitaka kula naulizo, nianze chakula ama yeye. Wangu mutima ameumalizo, na macho ya kamona yeye.
Ase ameni kosha, no the secret. Love new cheese, nime mkariri. I wanna be her soldier. Wherever she go, she gotta need the boundaries. Don't cross them. She is all that's on my mind, but there's no. Patiently, I go there for more. Like you beat in empathy. She come on, dance like any fire. The way she move her body, better for my breath, though. She touching, I feel like west, though. The way she move her body, better for my breath, though. Yeah.
Sitaki anuni, akinuna na mbembeleza. Mina huyu baby wangu, tunapendana, tunapendana.